This is an MUT Radio podcast.
I'm here with Ms. Makatini. I've just been joined by Ms. Makatini, who is an educator KwaCutshwayo Primary School in Pinetown District. And I understand ukuthi it's their first time ever participating in a workshop and also in the reading program. Ekanje. Ma, welcome.
Yeah, what's up, Jani?
Siyaphila. Mhlambe, for your school, what does it mean to be part of such an initiative?
Kushinto enkulu kuthina since iy'ngane zethu zifayisana ney'nkinga ey'ningi. Emakhaya azo ziyaqhamuka nasesikoleni, uthole ukuthi ingane iba nenkinga. Uma uyifundise uthisha uthole ukuthi bahlangabezane ney'nkinga ey'ningi. Abanye abakwazi ukufunda. Abakwazi ukufunda, ku-painful ukuthi awukwazi ukufunda. So uma ungakwazi ukufunda awukwazi ukuyimela. Awukwazi ukuyimela, one day umzali wakho uzokubiza kune-party, mhlawumbe khona ezinye iy'ngane ey'khona lapho, you can't communicate. So lapho awuzuphatheka kahle. Ungakwazi ukufunda awuphathe kahle, ufela sengathi awufani nabanye abantu. Ungaze uthole ukuthi kuyadlala lapha, awuthandi ukudlala ngenxa yokuthi you can't communicate. So kunzima kakhulu uma ungakwazi ukufunda empilweni. So iy'ngane zethu yifisana nalezo zinto, ungakwazi ukufunda. Kuthina kusho into enkulu ngoba la bazosifundisa, equip us. Sizothola nokuthi sikwazi uku-challenge ukuthi kwenziwa kanjena, iy'ngane zethu azenze njena. Ngizofunda kakhulu kwabanye othisha kade abakhona la, khona abangaqali ukufika kade besibakhona. So ngizofunda okuningi kubona ukuthi sizoyisiza kanjani iy'ngane zethu. Ngoba primary school, ingane yethu ayiphelele primary school. Ingane efanele iye high school, ingane efanele iye varsity, fanele iface umhlaba. If ingane ingakwazi, kuyinkinga kakhulu. So thina i-foundation iqala kuthini. So mina uma ngiza la, ngiyakwazi ukuthi okay, ngizoyisiza kanjani iy'ngane zami ukuze ikwazi ukufunda. Ngoba siyabanakekela, siyabathanda ukuthi bakwazi ukuyimela. Noma bonke ngeke baye emavasithi, omunye fanele angene kumabhizinisi, fanele u-understand indaba yethenda, abantu abakwazi ukuropa or understand the lutho. So izinto engihlale ngizisho kubona ukuthi ngiyazi ukuthi ngizoya emavasithi nonke, omunye uzoba namabhizinisi ngoba nihlakaniphile, but fanele u-understand yonke into. Uzodlala ibhola ngelinye ilanga, fanele ukwazi ukuyimela laphaya. Uhlangana nabanye abadlali, uyakwazi ukuyimela nawe, ukhomunikeyitha nabo, uyakwazi ukufunda izinto, i-contract. Uyakwazi ukuthi i-contract ithi kanje, angenze njani, awenze ama-mistake ngoba uyakwazi ukufunda. So abantwana bethu fanele bakwazi ukuyimela. By reading, bazokwazi nokubhala, bakwazi ukuyimela. Yeah, so mina ngicathi ngizothola ukukhulu la, sengitholile okuningi lana engizokusebenzisa esikoleni sami. Ikompetition nje sekuyibonus ukuthi ingane zami ngibona ukuthi labantu face ama-challenges, futhi we are learning even in the competition. So yeah, sizobe sifunda la kwi-competition.
Oh yes.
Futhi sizo-encourage ukuthi no, nathi sikwazile ukungena, kusho sizoqhubeka more senze le, singenele competition.
Oh, yes. Yeah. So nalokho kuzosiza kakhulu, ngicabanga ukuthi ey'nganeni nazo ukuthi zikwazi phela ukuthi zifunde, then mase zifundile zizothola nayo leyo confidence ukuthi yes, sesike sa-participate entweni ekanje.
Yes. Iy'ngane, once iy'ngane ziyayithanda i-challenge ukuthi thina sisubs ngeke kwazi usibanibani ukwenza into ethile. Once wabanikeza i-challenge, they grab it. Uthole ukuthi noma enza ngendlela yakhe, but uyayigraba lento uyayenza ngoba excited ukuthi khona into engenzayo. Bajabule ukuthi kubekhona into abayenzayo empilweni. So isikhathi senza sithi ngeke kwazi, uthole ukuthi uzokumangaza umuntu. Like kade besho ukuthi uzothola ukuthi omunye akakwazi usense English, but allow them to switch code ukuthi angasebenzisa nezulu. Let me make an example. Baya actor laphaya, uma be-actor bayithanda uku-act i-drama. So isikhathi omunye uzothi hayi angikwazi ukucommunicate. No, use your own language. Uthole ukuthi umuntu usuthole i-talent ati ungalazi ukuthi umuntu unethalente elingaka. Yabona-ke. So yeah.
Yeah, no, siyabonga kakhulu ma. Ngicabanga ukuthi uyayizwela-ke nayo ubhuti umvelo ukuthi njengoba mayesho ukuthi kuningi asekufundile already. Azothi uma ifika nje esikoleni abachazele konke ukuthi ufike wezwa ukuthi nokuthi nokuthi.
This is an MUT Radio podcast.